banyarwanda banyarwandakazi ndagira ngo muri kano kanya twese tube twafata umunota umwe kugira ngo twibuke intwari zacu intwari z'u Rwanda zitangiye u Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda bazagira amahoro mu gihe kizaza banyarwanda banyarwandakazi izo ntwari zacu zitangiye igihugu kugira ngo abana b'u Rwanda bazabe mu Rwanda rususurutse u Rwanda ruhesha ishema abanyarwanda bose u Rwanda rwuzuye ubusugire n'ubusagambe bw'abanyarwanda u Rwanda rutagendera ku moko u Rwanda rutagendera ku karere u Rwanda rutagendera ku madini u Rwanda rwubaha buri munyarwanda wese u Rwanda ruzira umwiryane
intwari zitangiye igihugu bari zacu mwe tuzabibagirwa
Commander Rwigema, Commander Waswa, Commander Bayingana, na Commander Bunyenyetsi. Intwari Commander Bitamazire Commander Mucho Commander Byaruhanga Commander Kaitare Commander Barinda na Commander Mvunanyambo Intwari Commander Munyaneza Commander Majezi Commander Karakire Commander Mutsisigugaya Commander Nyirigira na Commander Serwada Commander Ntaganda, Commander Karangwa Senior, Commander Karangwa Junior, Commander Rugema, Commander Mugisha, na Commander Buchana.
Aye,
Intwari Komanda Karimera Komanda Chiza Komanda Muhirwa Komanda Kamiri Komanda Mutimbo Komanda Chirundi Komanda Mugunga Senior na Komanda Mugunga Junior.
Aye, Mariwe.
Komanda Rugyogo, Komanda Rudasingwa, Komanda Kanamugirerewo, Komanda Kambanda, Komanda Muhumuza, na Komanda Munyentwari. Intwari Komanda Sabena Komanda Rukundo Komanda Fred Mari Eganya Komanda Kamari Fupi Komanda Karisti Sengoga Komanda Edris Sengoga hamwe n'abandi ntwari zose zitangiye u Rwanda bose men and the women of all ranks n'abandi abitwa unknown soldiers cyangwa ingabo zitazwi Banyarwanda Banyarwanda kazi nuko tumaze kumva intwari zacu zitangiye igihugu zikitangira Abanyarwanda kugira ngo tuzubake u Rwanda rw'ejo rubereye Abanyarwanda twese kw'Abanyarwanda nk'abavuka Rwanda atari u Rwanda rubereye Abatutsi rubereye Abahutu rubereye Abatwa rubereye Abazungu rubereye abantu b'ubwoko bwose ahubwo ari u Rwanda rubereye abana b'u Rwanda bose kimwe hamwe n'inshuti z'u Rwanda zose zaba zizindukiye mu Rwanda abo bavandimwe bacu batanze ubuzima bwacu bashaka yuko u Rwanda rw'ejo ruzarangwa n'ibyiza by'u Rwanda rutazarangwa n'amoko gahutu gatwa gatutsi Banyarwanda Banyarwanda kazi icyo kintu rero kikaba ariyo mpamvu cyatumye abavandimwe bacu batanga ubuzima bwabo kubera igihugu cyacu benshi cyane bari bazi yuko batazakibamo nyuma yo kwitangira igihugu cyabo hari benshi mwumvishije amagambo ya mugenzi wa nyakwigendera Rwigema Salim Saleh ubwo yavugaga yuko Rwigema yuko yari azi yuko yiyumvagamo ibice 75% kwijana yuko ashobora kugwa ku rugamba ariko nubwo yabyiyumvishijemo ntabwo yatinye ikindi mwakumva amagambo George mushiki wa Rwigema yamubwiye igihe Rwigema yakubukwaga muri Amerika agiye ari bugufi ya gufata urugendo rugi Rwanda ubwo yamubwiye ko ashaka kuvugana nawe wenyine nyuma akamubwira ati ejo mfite aho nzajya undi akamubaza ati ese ugiye gutabara undi akavuga ati ye nyuma intwari y'u Rwanda ikamubwira ati ariko ndagiye uko bizamera byose muzabyemere cyo rero ni icyerekana yuko intwari y'u Rwanda yari izi yuko rwose ashobora kugwa ku rugamba banyarwanda kazi nashaka rero kugira ngo ngire jambo iryo nongeraho igihe mumaze kumva ayo magambo cyangwa n'ibyo bitekerezo nyakwigendera ibyo yarafite banyarwanda kazi nanone dongera kubabwira yuko u Rwanda badusigiye rugomba gukorerwa n'abana b'u Rwanda nta muntu numwe uzatwubakira u Rwanda nta munyamahanga numwe uzatwubakira u Rwanda kandi ababiri giko bubatse u Rwanda mwarabibonye abafaransa uko bubatse u Rwanda mwarabibonye n'abandi bashusenye nabo murabumva banyarwanda kazi ndashaka kugira ngo turebe inyuma twibuke amagambo mushuti wa Rwigema Shefari yagiranye na Rwigema nkuko yabivuze bahuye ku mashuri nyuma batangira ibiganiro byiza bivuga ku isi ku bibazo byari biriho muri icyo gihe ibyo bibazo rero ni bibazo byo basangiye basanga bafite imigambi imwe nyuma yaho yatubwiye cyangwa yabwiye isi yose ndabara mu biganiro ibyo yagize ntabwo yabwiye jyewe director ariko ibyo yavuze twese twarabyumvishije twaranabibonye uko bahamagaye abarimu babo bababwira igitekerezo cyabo icyo bari bafite yuko abantu bakwiriye kujya hamwe bakarwanisha ubutegetsi bw'igituza ubwa Idi Amin ntibagarukiye aho ngaho bafata inzira bajya ku ishyanga Tanzania aho bamaze umwaka mu nzu badasohoka nyakwigendera Rwigema ntibagarukiye aho ngaho niho yahuriye na Salim Sare ahahurira na Yoweri Museveni hanyuma na ndetse akurikira Museveni hamwe na Shefari bajya Mozambique aho bagiye hari urugamba rukomeye cyane kuruta yenda urugamba rwabaye Uganda cyangwa n'urugamba rwo twagiriye i Rwanda uretse aho bitandukanye n'iby'iwacu Rwanda nuko ari nta genocide yahabaye banyarwanda kazi muri icyo gihe rero niho urugamba rwa Mozambique rurangiye nyakwigendera Rwigema agaruka Tanzania afata mu rugamba urwo kubohoza Uganda birukana Idi Amin urwo rugamba bararutsinda nanone ku itariki eshatu z'ukwezi kwa kabiri muri 81 nyakwigendera Rwigema n'umwe mu abari mu bantu 27 bajya gutera inkambi y'abasirikare Kabamba mwareba rero abantu 27 kugira ngo batere inkambi y'abasirikare uko byaba bimeze cyane cyane nk'inkambi ya Kabamba Banyarwanda Banyarwandakazi nyakwigendera Rwigema yakomeje kwerekana ubutwari kwerekana umurava arwanira igihugu cya Uganda ariko mu byukuri nkuko nshaka kubibutsa sinshaka kugira ngo muvuge yuko yagiye Tanzania ajya Mozambique araza no kurwana muri Uganda mu ntambara ya Idi Amin no mu ntambara ya no mu ntambara ya Obote 2 ntabwo ari ukuvuga yuko ari umuntu wari uryohe no kurwana n'umuntu bumvaga ashaka amatiku yo kuba yahora mu ntambara iteka ryose ariko ibyo byose yarabikoze avuga ati reka mbikore yenda byazaviramo abanyarwanda ibyiza nyuma muri Uganda muri iyo ntambara yahabaye kuva muri 81 kugeza 86 yari ntambara ikomeye nyakwigendera Rwigema yahise mu bintu byinshi cyane yasimbukaga imigezi akazamuka ibishanga akazamuka imisozi arwanira akazamuka imisozi agasimbuka imihanda batezemo za bomu arwana kugira ngo abanyarwanda yenda bazagire icyo bagiraho banyarwanda banyarwanda kazi kumenya yuko nyakwigendera Rwigema yari umugabo w'intwari abantu mwese mwaba mubyibuka cyangwa mwarumvishije ubwo yuhiye inka izuba rikiri umutavu igihe yateraga inkambi ya Simba Batalyani Mbarara maze akanywesha umwanzi amazi amatata arabuze mu Rwanda ni ibintu byerekana koko yari afite ubutwari bumeze ukundi banyarwanda banyarwandakazi ibyo byose birangije muzi mirimo ye yakoze muri Uganda ibyo ngibyo ntabwo mbisubiramo yari kuvuga ati reka nigumire Uganda agure nzu kororo yubake amazu akore business maze iby'u Rwanda bireke yari kuvuga ati reka nishakire umurimo wose wo nabone muri Uganda yigumira aho ngaho cyangwa ajye muri Amerika nk'abandi cyangwa mu Burayi ariko ibyo byose ariko yaravuze ati nta kibazo reka ntahe iwacu i Rwanda nyura abanyarwanda imbere y'abanyarwanda bene wacu tutahe tuve mu mahanga niko byabaye ibyo byose rero yabikoresheje kubera yuko yari afite urukundo rw'igihugu cye ibyo byose yabikoze kuko yari afite urukundo rw'abana b'u Rwanda ibyo byose yabikoze kuko yari afite urukundo rw'u Rwanda rw'ejo kugira ngo u Rwanda ruzaba u Rwanda abanyarwanda twese dushobore kuba twaba hamwe Banyarwanda banyarwandakazi ntawashidikanya yuko koko urugamba twatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 mu 90 yuko twarutsinze urwo rugamba koko rwaratsinzwe ariko urugamba rwo twatsinze ni urugamba urw'intwaro y'umuriro hasigaye hakaba rero harasigaye ingamba eshatu izo tugomba kurwana urwa icyambere ni urugamba rwa politiki kugira ngo igihugu kibe cyagendera kuri demokarasi nyayo kugira ngo amashyaka kugira ngo igihugu kiba cyagendera kuri demokarasi nyayo kugira ngo igihugu kibe cyagira umwisanzure mu rwego rwa politike n'amashyaka abe yakwemererwa mu Rwanda kandi kugira ngo abanyarwanda bose bakorane nubwo tuba tudahuje ibitekerezo uko niko n'ibihugu bindi byo hanze cyangwa byakuze kera bigomba kubakwa banyarwanda banyarwanda kazi urugamba rundi rwa kabiri rero ni urugamba rw'imibere ni urugamba urwerekeye umutungo w'igihugu umutungo w'igihugu ni ukuvuga yuko Rwanda rugomba gukorerwa n'abana b'u Rwanda kureba rero kugira ngo tugire umutungo w'igihugu u Rwanda rube rwakwigenga mu mutungo w'igihugu ubwo bitagomba kuba abanyarwanda bajeti yati y'u Rwanda igomba gutungwa n'amafaranga avuye hanze nkuko abanyarwanda bavuga ngo akava mu mihana kaza imvurisi natwe abanyarwanda tugomba gukorera igihugu cyacu kugira ngo tube twava mu buretwa banyarwanda banyarwanda kazi ikindi ni mizamukire y'amajyambere y'abaturage urwo narwo ni urugamba rukomeye kugira ngo abaturage bacu b'abanyarwanda nandetse n'inshuti zije kudusura zibe zagira ubuzima bwiza mu gihugu cy'u Rwanda tugomba rero kumenya yuko hari ibintu bibiri bitandukanye intambara y'umuriro iyo twarwanye muri iyo myaka ine no kubaka niyo ntambara yo kubaka igihugu mu rwego rwa politike mu rwego rwa ekonomi no mu rwego rwa imizamukire y'abaturage biranyuranye iyo rero ikaba ariyo mpamvu iteye ibibazo byinshi cyane mu Rwanda kuko bamwe muri bagenzi bacu mu banyarwanda bose icyo kintu bamwe ntabwo bakize intambara yo kubohoza igihugu yatangiye mu kwezi kwa karindwi muri 1994 na n'ubu ngubu iyo ntambara iracyakomeza banyarwanda banyarwanda kazi ntabwo ari mu Rwanda gusa twagenda gatoya tukareba muri Germany nyuma ya Hitler uko byabaye mwasanga bamaze gutsinda Hitler ntabwo byagarukiye aho ngaho kuvuga yuko Hitler atsinzwe ahubwo Germany yahise yiyubaka mu rwego rwa politike yiyubaka mu rwego rw'ubukungu no mu rwego urwo mibereho y'abaturage ubu muri Europe yose nicyo gihugu gikize kandi kimerewe neza kuruta ibindi bihugu byose bya Europe nubwo cyari kivuye mu ntambara icya kabiri ni France habayeho French Revolution yatewe n'ubutegetsi bwariho muri icyo gihe abaturage bagiye ku muhanda baraye busa bashaka umugati hanyuma bivamo gukora revolution nabo babikoze ntabwo bagarukiye aho ngaho bahise bubaka igihugu cyabo ahore rero intambara niko igomba kumera ntabwo urugamba ari ukujya kuri front line ukagenda ukarasa ugafata ibyaro ugafata imisozi ugafata kapitali cyangwa imijyi wabirangiza ugatekereza yuko intambara irangiye hari ibindi rwose abantu ibyo bagomba kwitangira kugira ngo barwane babe babigiraho niyo mpamvu tugomba kuvuga rero yuko intwari zacu nyakwigendera komanda Rwigema komanda Waswa komanda Bayingana komanda Bunyenyezi komanda Bitamazire komanda Mucho komanda Byaruhanga komanda Kayitare hamwe n'abandi bose ntashoboye kuvuga amazina yabo kuko ni menshi cyane ngashyiraho hamwe nabo ingabo z'u Rwanda zitwa cyangwa zizwi nka unknown soldiers yuko bose icyo bitangiye igihugu ariko badusiga ku rugamba nibo barwanya intambara ya mbere iyo navuze barayituma itsinda intambara rero ziriyesha tudisigaye badisigiye twebwe nizo ntambara y'urwego rwa politike intambara y'urwego rw'umutungo w'igihugu n'intambara yo kuzamura amajyambere y'abanyarwanda izo nizo ntambara badusigisha tugomba kurwana twese nk'abanyarwanda kugira ngo tube tugomba kurwana twese nk'abanyarwanda kuva none nejo no mu myaka igihumbi izaza banyarwanda kazi rero ikibazo ntabwo ari ukubashimira nkuko tuvuga nkuko uno munsi twubahiriza twagize kino cyumweru kubahiriza intwari zacu ahubwo ikibazo cyabaye gutangirira aho bagejeje natwe tugakomeza urugamba urwo bariho ndatekereza nicyo cyabashimisha cyane Banyarwanda kazi muri kino gihe rero nkaba nasabaga abanyarwanda twese kugira ngo tube twatuza dusubize amaso yacu inyuma turebe ibintu uko bije bimera mu Rwanda tugomba gukora abanyamahanga icyo bita auditing ni ururimi ruri mu rwego rwa finance icyo bivuga ni ugushobora mu kinyarwanda yenda kivunaguye ni ugushobora gusuzuma ibyo twabonye mu gihe cyashize gusuzuma ibyo dufite ubu gusuzuma nibyo twabona nibyo tuzabona ejo iyo niyo auditing iyo mvuga nk'abanyarwanda rero tukwiriye kumenya yuko twagize ibyago ariko ntituvuge yuko twagize ibyago gusa tukamenya n'impamvu ibyo byago byabayeho tukamenya n'impamvu yuko twavuye mu Rwanda muri 59 tukamenya ibyasubiyeho kuva muri 59 nuko byabaye tukamenya uko twasubiye i Rwanda muri 90 n'impamvu twasubiye i Rwanda n'uburyo twasubiyeyo nanone tukamenya yuko hari abantu bapfuye mu ntambara tukamenya yuko habayeho genocide mu Rwanda tukamenya yuko hari impunzi zahunze nyuma y'intambara yo muri 94 nanone ariko ibyo ngibyo tumaze kubishyira hariya tukasuzuma nanone ibyo dufite ubu ngubu kuri uno munsi wa none ibyo tugezeho ariko icyangombwa ibyo tugomba kwitaho ni ku bintu cyane cyane ibyo tugomba kubona ejo kuko ejo is in future ejo ni future ni igihe kizaza nta wushobora rero kumenya kuvuga ejo tuzaba tumeze gutya ariko nk'abanyarwanda dushobora gupuraninga tukavuga ati turashaka u Rwanda rw'ejo kugira ngo ruzaba rumeze gutya icyo rero ikaba ari ikintu nkatwe abana nkatwe abanyarwanda twese icyo tugomba kuba twakwicara hamwe tukaba twakinonosora banyarwanda kazi ndashaka twese nanone dusubize amaso inyuma niki koko icyo twashobora kubwira intwari zacu nka komanda Rwigema komanda Waswa komanda Bayingana komanda Bunyenyezi komanda Bitamazire komanda Mucyo komanda Byaruhanga komanda Kayitare n'abandi bitangiye igihugu cyabo niki cyo twababwira tugomba kwibuka intwari zacu icyo zapfiriye igituma zitanze natwe tugatangirira aho bagejeje kugira ngo twubake igihugu cyacu kugira ngo twubake u Rwanda rususurukiye abanyarwanda u Rwanda twese nk'abanyarwanda urwo twabamo ari nta wishisha banyarwanda kazi nkaba rero mbatsaba kugira ngo dufatanye twese nk'abanyarwanda twubaka igihugu cyacu ariko nanone nkabibutsa yuko umurimo wo kubaka igihugu ugoye cyane kuruta umurimo wo kurwana ibyo bintu byombi biratandukanye kuko kurwana ni ikintu ukora uno munsi ariko kubaka mbese kurwana ni ikintu urwana ukareba yuko wakubise mugenzi wawe ukareba yuko wamwishe ukareba yuko watsinze runaka ariko kubaka ntabwo ariko bimeze urubaka icyo wubatse ukazakibona nyuma y'umwaka nyuma y'imyaka 10 nyuma y'imyaka 50 kandi ugakomeza gukora icyo kintu niyo mpamvu rero muri twebwe tunanirwa cyane kuko niyo mpamvu muri twebwe tunanirwa vuba nanditse bamwe muri twebwe tugashaka just kubona icyo tutakoreye ibyo nibyo bintu dufite muri twebwe ntidushaka gufatanya n'abagenzi bacu muri twebwe tugashaka kwiharira buri kimwe cyose ikiriho ibyo ngibyo ntabwo bigomba gushoboka nabizeza yuko urwanda rugomba kubakwa n'abana b'urwanda bose kimwe ari nta munyarwanda n'umwe ugomba kujonjorwa ugomba guhezwa kubera ukwasa kubera ingano ye kandi yuko ari nta munyarwanda n'umwe ukwiriye konona amahoro ya mugenzi we banyarwanda kazi tugomba kwirinda amatiku yerekeye ubwoko amatiku yerekeye amadini amatiku yerekeye uburere n'ibindi bintu bimeze gutyo kuko ibyo bintu nibyo byadukoze munda kandi nitutabyirinda bizakomeza kudukora munda mbese twabaye dufata example y'intwari zacu iyo baza kugira irondora buhutu irondora bututsi irondora butwa bagakunda inda zabo bagakunda ubwikanyize bakagira politiki ya munyangire bagakugira politiki y'amatiku bakagira politiki ishingiye ku madini bakagira politiki yo guhora bakagira politiki y'urwango ntabwo urwanda baba barashoboye kurugobotora aho rero natwe niho tukwiriye gushingira tugakomeza iyo mishinga n'ubwitangire bwabo n'umurava uwo berekanye barwanira igihugu cyacu icyatubyaye banyarwanda kazi ntari nasoza ibiganiro byacu nabuze ku bintu byerekeye intwari zacu mvuga kuri gisa intwari y'abanyarwanda nanjye ndimo ariko nk'abanyarwanda bashobora kwibaza batese ko wamuvuze hari iki nicyo watubwira kuri gisa jyewe reka mvugeho bikeya ibyo nabanze mu by'ukuri ntabwo twari tuziranye na Fred Rwigema cyane uretse ko namwumvaga yenda n'abakanyumva ubwa mbere mpura na Fred Gisa twahuriye i Masaka yari muri Freedom Square ubwo yaraje aherekeje Yoweri Museveni muri icyo gihe wari minister wa defense akaba yaraje mu muhango wa campaign yo kwiyamamariza ubwa perezida bwa Uganda mu matora yabaye muri 1980 hanyuma Obote arayiba nyuma yaho muhanga urangiye bukeye twahuye mu twarongiye turahura ahanyuma nyakubahwa cyangwa Comrade Yoweri Museveni avuga yuko buri muntu agomba kwibwira mugenzi we nyuma mvuze izina ryanjye avuze izina rye nanjye mvuze ryanjye duhuza amaso turamwenyurana hanyuma twembi tumenye yuko turi abanyarwanda nyuma yaho batari bataha Fred Rwigema yaraje aransuhuza arambwira ati arambwira ati numva yuko I Masaka hari abanyarwanda benshi atese bameze gute ndamubwira nti mu byukuri I Masaka hari abanyarwanda benshi aba baturage baje kera bahunze kiboko z'ababirigi hamwe n'abanyarwanda b'impunzi ntariko twese turaho nta kibazo dufite ubwo Freddy bakomeza urugendo n'abagenzi be basubira I Kampala nongera guhura nawe mu kwezi kwa kane hagati yako duhurira mu nkambi y'abasirikare imbuya ariko muri icyo gihe twahahuriye ku mpamvu y'ibyago kuko hariho umwana witwaga Eric Karuretwa umuhungu wa Girigori Karuretwa uwo mwana yaravuye I Nairobi aza Uganda hanyuma yari iwanjye ahava isaa sita z'ijoro avuga yuko agiye mbuya mu nkambi y'abasirikare n'abagenzi be hari disco agezeyo umuhungu umwe sinamenya uko byabaye ngo yateye grenade hanyuma ibisasu biramufata uwo mwana ahita yitaba Imana nyuma bambwiye nk'isaa munani z'ijoro niko kugenda imbuya mu nkambi y'abasirikare ngiye mpasanga nyakwigendera Fred Gisa ari kumwe na mushuti we Kagame uburyo bari abantu b'inshuti cyane na ndetse bagendanaga nk'umuswa uva mu mugina aho wabonaga umwe undi yabagahari yenda byaba no muri kino gihe abantu yenda bajya babita yuko ari babandi babagabo bakundana banyarwanda kazi aho icyantangaje nubwo Rwigema yarafite ba bodyguards bamuri ruhande ariko numwe mu banyarwanda uwo twafatanyije guterura umurambo w'uwo mwana tukira mu modoka no kutwara imurago ku mugoroba uwo munsi bukeye nanone twahuriye na Fred Rwigema mu kiriyo cyangwa mu rupfu rw'uwo mwana kwa se kwa Girigori twongera guhura nanone dutabariza uwo mwana muri Nsambya Catholic Cemetery aho twamutabarije nta muri ibyo bintu byose nk'uko nkubwiye yarakikijwe n'abanyarwanda benshi hamwe n'abanyamahanga nta n'ikintu twavuze kerekeye u Rwanda kubera ibibazo ibyo twari turimo banyarwanda kazi nongera guhura na Fred Rwigema mu kwezi kwa gatanu kujya gushira ubwo ngubwo yaransanze mu nkambi y'abasirikare iyo bita Rubiri aho nari mfunzwe kubera ibibazo bya politike kuko bavuga yuko je na bagenzi banjye twari mu nzira yo gutera u Rwanda mu byukuri iyo batamfunga byari kuba kuko twari dufite inyota yo gusubira iwacu muhira banyarwanda kazi yashoboye kuzaho narindi ahamara nk'iminota itanu aranda mtsarambwira ati humura uzaba mu nyiruru nuko nguko nyuma yaho twongera kuvugana muri 87 mu kwezi kwa mbere ubwo nari Sweden leta ya Uganda imaze kunyohereza Sweden kubera yuko imaze kunyohereza Sweden kugira ngo mbe ariyo njya kuba icyo gihe namutere isimu tuvugana ibintu bya kawaida nta bintu by'u Rwanda twavuze uretse ko yambajije yuko twageze Sweden mu mahoro ambaza uko hameze nanditse mubwira yuko hakonje cyane nta kindi kintu icyo yambwiye nyuma yaho intambara iratangira nkuko byabaye hanyuma y'iminsi itanu intambara imaze gutangira niho nabonye telefoni ivuye ku muntu w'inshuti wari first secretary kuri embassy ya France abwira umugabo uhakoraga uwo bita Gacinya kunterera kumbwira yuko nyakwigendera Fred Rwigema yitabye Imana ku rugamba maze kubimenya ni ibintu byanteye ikibazo kinini cyane kuko sinari nzi uko byabaye nuko byagenze noneho niko gufata telefoni nterera nyakubahwa madame Nyumba mubaza uko byagenze nawe kuko arabyemeza yuko yitabye Imana nuko nguko niko nibyo ngibyo nibyo naba nzi ku buzima bwa nyakwigendera Fred Rwigema banyarwanda kazi nkaba rero ishaka kurangiza nanone shaka kubwira intwari zacu aho ziri niba zitwumva kandi ndatekereza yuko zitwumva nzi yuko yenda bashobora kubona ibibazo biri mu Rwanda bagasanga igihugu cyacu aho kiri ubu ngubu kimeze nk'ubwato buri mu nyanja hagati mu by'ukuri niko bimeze ariko icyo nabizeza nuko byose ariko bimeze jyewe ndareba ngasanga ibihe by'u Rwanda bizaza ari ibihe byiza nkareba ibihe by'u Rwanda bizaza ari ibihe byiza nkaba rero mbwira nshaka kubabwira yuko nyakwigendera komanda Rwigema komanda Waswa komanda Bayingana komanda Bunyenyezi komanda Bitamazire komanda Muco komanda Byaruhanga komanda Kayitare hamwe n'abagenzi babo bose yuko amaraso yabo atamenekeye ubusa koko baragiye n'ibintu bibabaje ariko bapfiriye ikintu cyo bashakaga bapfiriye u Rwanda bapfiriye igihugu cyabo bapfiriye ikintu cyo bari bakunze bapfiriye ikintu cyari kibahesheje ishema bapfiriye kugira ngo abana bacu bazagira amahoro mu bihe bizaza igihe rero gisigaye ubu ngubu ni cyacu natwe kubere ku butwari yuko nubwo bagiye basize izindi ntwari ubwo butwari rero ubwo tugomba kubereka ni uguharanira igihugu cyacu kandi n'umurage abo ngabo badusigiye tukazawusigira abana bacu icyo nababwira ndangiza izo ntwari zacu nabasaba Imana y'u Rwanda yirirwa mu mahanga igatahi Rwanda Imana ya gihanga cyahanze u Rwanda ibahe uburuhuko bw'iteka ryose
Don't get out of the way. I ntwari
Come on.